I better hold it again. I better tune it. Katai kukasati. Timuziki za kwa mulisa. Kasawa kumukono kwange. Katai kukasati kange. Senta yomutima kwange. Mama wabana bange. Chisenge chebya mabyange. Muziki za amulisa yegwe. Kasawa kumukono kwange. Katai kukasati kange. Senta yomutima kwange. Mama wabana bange. Chisenge chebya mabyange. Muziki za amulisa yegwe. Oli buli chenetaga okuba obulungi mu bulamu bwange. Bwe buziba nze nga sikulabye obulamu bwange tebweyagala yadde. Sikikukweka onyirira matonkolera baby mbulamu bwange. Abakusuya bo bagala bibyo bakyamu toba wakachansi kona. Oli mulungi onsonsomola ye mama kuwe kyotegere. Tingamba kwanti buli kyalumwera kiriba mulimpe were. Nze kakugambe tamazima dalo nkolera baby oli binera. Kasawa kumukono gwange. Katai kukasati kange. Senta yomutima gwange. Mama wabana bange. Chisenge chebya mabyange. Muziki za amulisa yegwe. Kasawa kumukono gwange. Katai kukasati kange. Senta yomutima gwange. Mama wabana bange. Chisenge chebya mabyange. Muziki za amulisa yegwe. Watukula olichimulie chirunji. Mudungwe yo wansi. Wenyega no malo seka mubuti. Mbela terete. Kwa gala nyonga mukwano kwa mama. Heli baby omoto. Aka sente ya desiri na mukwano. Na ye love wenta wanya. Nja kukola nja kutoba kwe wange. Ebiru njindete. Wendi kusobyanga kunyizi za gamba. Tutule tutese. Ngambako njagalako kubanga olivinera. Kasawa kumukono gwange. Katai kukasati kange. Senta yomutima gwange. Mama wabana bange. Chisenge chebya mabyange. Muziki za amulisa yegwe. Kasawa kumukono gwange. Katai kukasati kange. Senta yomutima gwange. Mama wabana bange. Chisenge chebya mabyange. Muziki za amulisa yegwe. Tikati chenku saba. Tulo kume baby. Mponyo kuswala swala. Bobango njiye nono. Akwagala yenze. Atali na mumize. Katikwe yenze. Nangenze yegwe. Ntimbi maze kemfu nyegwe. Muziki za yegwa mulisa. Kasawa kumukono gwange. Katai kukasati kange. Senta yomutima gwange. Mama wabana bange. Chisenge chebya mabyange. Muziki za amulisa yegwe. Kasawa kumukono gwange. Katai kukasati kange. Senta yomutima gwange. Mama wabana bange. Chisenge chebya mabyange. Muziki za amulisa yegwe.